Mawunyira marungi kendesi Mario muwala emberera Azaru mwano obulenzi Erinyalye aitiwa Emmanuel Echitegeza katona alinafi Yakubibwa, yabetentewa, yaswaziwa Kululo nange, kumusala begorogosa Ebyange byonna byagwa Kumusala begorogosa Ebibyo byonna byagwa Oyatulabo yatuzigwa erinnya lye Ngekyo nakyo kigwa
Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngateri akase Nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Nisiwe mchitabu chabalabu Njatula na kama kange toni mwana Yesu Ngatelea kasi Nzakiriza Elinyalange ilijiwe mchitabu chabafu Elinyalange nisiwe mchitabu chabalabu
For God so loved the world He gave his only son Muli amukiriza alemewo kuzikirira Mbona bamusembeza yaba uyinza okufuka bana Ebyo bigambo byowulira mawulire malungi Nange byatukako nembikiriza Nayatula n'akamwa kange nga sikakiddwa Oyatula n'akamwa ko malayika nezijja kuza Lero lulo believe
Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngatera nkase nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Erinnya lyange lisibwe mu kitabo ky'abalamu Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngatera nkase nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Erinnya lyange lisibwe mu kitabo ky'abalamu
Salvation belongs to you Gwe mununuzi wange When I tell you my story Tebibadde byangu Mazima abadde okulwange Tekabadde manye gange Emigugu gyogirete Anakutikula Yagamba mujejendi Mwena bakoye Naba umuza Mujejendi Mwena bakoye Naba umuza
Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngatera nkase Nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Erinnya lyange lisibwe mu kitabo ky'abalamu Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngatera nkase Nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Erinnya lyange lisibwe mu kitabo ky'abalamu Njatula n'akamwa kange toli mwana Yesu Ngatera nkase Nzakiriza Erinnya lyange liggyibwe mu kitabo ky'abafu Erinnya lyange lisibwe mu kitabo ky'abalamu